yande joni witere min tawi sappo e joyyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori dia ñalde e moɗon nani koye kibaruji ɗi asura eɗen mbiya e fulfulde hoori haran ɗum woni sappo lewru haran ɗum woni mandamo ɗum woni mafarima ɗum hani waɗe nder muɗum en paman ɗum se ɓurtini seeɗa kala nonni fabare joni har filla ko dartoɓe ndiya ñami ɗo en danni région mo ñemey kayendu konda eggino muɗum e hoɗoyde ɗum nokkuje goɗɗe haala mona waɗe en nanan kañudu kono ko ɗum laati yaaduye seeɗa kala yewtere men pinnande studio kalangu altinere fou do filla sariyaji madame goje maymouna gazibo carɗowo haalna en dow fii ko darto parritiɗɗo de ko heensi muri waɗi gacce gam warde goɗɗo na nawnude goɗɗo ɗum e sariya darde dow muɗum kori diagnalli e moɗon suman amadou diagantaw habaruji e fulfulde yerno mbirɗen ni ko wiyete asura ene e fulfulde ɗen mbiya ɗum hoori haran nden e lewru haran kam woni goɓuru hitande hono hijira annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɗum waddi ko fawar joni asura ona waɗe du kondam batu ko wattedu kam woni nulaɗo allah neli wiide ke ɓiɓɓe adamaɓe cuumo ñande muɗum ñalade jeene ɓerde sappo ɓerde sappo e goho ɓernde enda e ɗum wodani ɗum nden e baraji mawɗi sanne ɗum noon tewtuɗen fa paamen dow muɗum docteur Boubacar Saydou Touré secrétaire général mo hawritere mawnude alislamako leydi men Niger jabodiri e majjum kañum e bandi min mbiyeteɗo fawara jontu kondani Adama Dawaji
Ashura kan woni ñalowma sappoɓo lewru Muharram. Ñalowma noon mo woodi mana sanne ngam ñalowma o du noon lilaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam holliti suumi wakkati o wonno Madina. O hi'i ko yahudankoɓe tokkuɓe almasihu no cuumo ñalowma o, nden o ƴamiɓe ko saabi iɓe cuumo ñalowma o. Ɓe jaabimo ɓe mbi'i ñalowma o noon annabi Musa alayhi salam hisina sarri firawna. Nden lilaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi'i julɓe cuumoto ñalowma jeenaɓo on, amma julɓe kokkama du laawol suumade ñalowma jeenaɓo on kam fuu e sappoɓo on. Iɓe mbaawi du suumade ñalowma sappo e go'oɓo on du. No woɗi du himɓe naafo sanne nder wakkatiji ɗi eela
Allah.
Honoɓe ndiyam ñaami ɗum wonno ndiyam maayo ngo endan ni e ko ɓaggi ɗo endan gallu ñemey kayndu kondan fuɗɗama no heɓene nokkuy to hani joɗɗo waade. Hono so en ƴeewi ko watto galleji kem tati e tati kayen won ko wattoale l'école mbiteɗo kirsoyde ɗo endan fofne maayo ɗum ne du kondan ni hono himɓe enda subaka hannde en jallamarema kenda bandimi yeey to mabɓe gam faama noɓe goɓe joɗorde l'école ji ɗi enda
nokkure jama are yakay say muñal neɗɗo no wonna woɓɓe mbawa moƴƴinol no tilsi neɗɗo ñoƴƴa ɓernde mum. Minen giɗi to tuuni di wattete hooƴe, minen giɗi dow himɓe bindaɓe jaraɓe dowɓe, minen dow min keɓa min binde ngam min keɓa to min takki. Deni e kol ummake min burtinte nder kalasuji ɗi to walete kay alhamdulillahi kalasuwal fuu himɓe jeetati yaade jeego ono nokkuje gon no ɓura baano. Lotorde worde ni min goodi nde jaada wurtake nden ko naata
mer no kaani ere kulmi e kuro
mer wari wi'i men ɓe ndiyan naatani fuu hoota nder ekoliji illa ñanne altine. To lootorde nden yaanini ndeni men dawi men pini rewɓe no loota lootorde nden ngam dujjere wooɗa ko neɗɗo watta wuro mum hannda waɗa ɗum to woni no wuura. Kamɓe ni men domi jom ɓe keɓaname dabare keɓuɓe binnolgol ka wonno yaare dow hannde min nder
kamaaekaygiɓatirumboɗakankam
non wontiri e dow laawol gooto ngol ni himɓe ɓe ndiyam ñaami ɗo enna gallu ñemey no wonno filene e no watta ko tawi heɓanama to jotto ɓe gaɗa galleji keme jeenayyi ko tawa ndiyan ɗan enɗan boni nani galleji muɗum en. Ɗum waddi ko secrétaire kawjiɗo filla ko darto hono ballaga dow ko yaawi yaawi mo région o enɗa haaldi amin dow filla majjum o holli o wini hono wakkati mo kalte o enɗa har laawol sagee to enɗa ko watto hono fawar jondu konda ni galleji ɗi enɗa ko heew fu yara kana to wiyete site gamu nokku to sogeji ma li joɗino to enɗa ley arrondissement Dioyoɓe o ndenene kay caggal mu ndu o wi saabu ɗum ɓe jiɗa tawi ɓenɗon wurtole l'école ji ɗi enɗa saabu l'école o enɗa waɗanade nani Ada Harouna secrétaire kawjiɗo filla ballaga dow ko yaawi yaawi do inde région mo ñemey o haalani Diallamariama kenda subaka o
ce site là a été
aménagé, on a placé des tentes et des bâches.
Nokkure de moƴƴinama tendeje e basuji fu gadama forage on moƴƴinama omo golla groupe hite courant on du no golla hite ni himbe jami watte ton hite gendu no wodi joni miden gidi fuddude ada himbe jara ton ko watta be burtake classe uji din bale ni bale keme tati e didi min gidi yarude ton tendeje laso tati e sappo e joyi e basuji keme didi min cingi ton min cingo wandu goddi yade yeso min gaddani himbe be gauri maro kataje kam fu e gude ko suddo dage den ni min kedi lokotorobe du no jarete ton ga hawjade cellal ma
ki sera placé là-bas pour s'occuper de la santé des sinistres
ala ngalli har sobbir leedi burkina ko to himbe noga e jeneno kay won ko mayi be tawa kanaade kondo e mota ko juka hono are lumorde kany e himbe mota kadu kan ye yaaboy hono fawarjo yabergo fottiti e mudum der no kuje den endan ciagal mundu konda ni faande en hono yerno RFI kamon ko haali dun don kandu konda hebi habaru o enna ton enna Burkina Faso noni fawarjo ndu konda hono nokkure wonde du konda hippiter won ko wada dow ko darto hono fawarjo ndu konda moteji ko wodi ko tatat dun enda tayno rondi nenne ne kay du konda nyamri ko pam fedele duni hawje de fille nyamri hokki fayarne no kuje godde fereje godon dun du konda fu wadi ele alangal enda gotal gal ndene ne kadi be bi hunde enda bonando mawni sanne RFI won ko hali hala ka enda be bidu ko na le gouvernement leedi Burkina Faso wi ko dun do yo kepitan e ko wada dum fu himbe no enda wonno biddan bonda ko leedi kanye won ko wadi dum nonni fa handar filande na goni waddi ko ton enda bankilare kandu ko na wada ma joda kale hakkune himbe dum wonno laamu leedi enda kanye hawtade e biyetedo general Aboutar Kakaw jido fille ko darto jojjino ndenagu e jamse hakkul bi adama be yarton jahangal o yewtide himbe sabbe bi fi nguykaaji e figol himbe wonno heewaton sanne sanne dun saabi nenne ne kayne be bibe joodo be dar dabare mo waawi wadede general Aboutar Ka wakati mo wonno yewtande bandi min taato endan hoji halaka endan neldi min bite Yusufi Ilawat.
La multiplication du vol de bétail dans cette zone
hano guikali dabaji no wana no wadire handen hana irno andirano dennono gangaba go'o himbe garta nanga dabaji mawdi hano nai ko watta nai keme nai dillida to himbe du gonano tilsine joba jakka dum wawa wi ko rafike joron hakkilu fukkingo wala der cekantaraje dan pasatobe ni tawa der mayri handen de ewama du himbe are mu en denaki dundu sabi ko gomnati wi mi wara do bankilare mi halde himbe cekantarare de ko watta hakkiloji mabbe pukko abi denaldu heboto de Allah jabi e garke am du fumido hawra fedde hakkilina filla joddinol hakkilo fukkingo gan yewtinaade no wade ko hakkilo fukkingo hebo go tabbita du men puddi du yewtinaade singa labi denal do der bankilari
de solution au moins en ce qui concerne bankilari
no wadi ko fa hande ni har filla denna go hore leedi Niger Issouma Amadou kandu yari jahangal to enna Mali nokto wadi jodo kala hakkunde makko e horjo leedi Mali be kalaando filla denna ko kany e jonde jam dum wadi ko fa hande kambe hore leedi do be enna be biino han taw leedi denna hawra sembeji mudun en gandurwida e kullantare ngonda wada dum wondo filla rafi denna gu do kerol leedi den enda dum du konda ni be ngada du konda fedde jottonde gam batte hawjito hunde enna no tokkito dum faama no faal dum wodiri dum wonno ko be murtini e andinorde be ngadi ciagal jida mabbe kambe horebe le dido be enda nonni faware jondu konda ele habaruji dini no tawa du konda ni gouverneur mo sokoto e fahande du katina e to wete zamfara leydi Nigeria ka en gari ton enda maradi gam batte yidde gouverneur mo maradi kambe dube kalena fille denagu hakkunde leydi Niger e Nigeria do kerongol enda ko wonno waddu enda gam batte dum buytere ma dum hanta fey dum waddi ko faware jondu konda ni gomna hono jahar sokoto mo Nigeria o haali wakati be gayno halaka enda nani ko faware jondu konda ni bandimi taato enda hoji halaka neldimi
wadanna johe namu masoba taka da juna
inde region yiji amin didi takkudirde di fu kanfu e region maradi sa don nan gotan tawda kan woni rafike jaron hakkilo fukkingo wonno sula himbe cakantaraje dundu sabi ko Muhammadu Buhari e Muhammadu Isufu ardi be leede meden didi de e minen fu min bi min pottida min yewtino no wade ko musula hebo de Allah jabi miden tittinkini du ko watta jam e hakkilo fukkingo duma der cakantaraje hidube halde ben potal hebo seybe kaldi salibe bendu koni amma minen ko ardini woni himbe kalda potal hebo ko hana himbe barudirno dum burito an
tal samo femte duade man lafia
o woni Aminu Waziri Tambwal latir kam woni gomna Jahara mo Sokoto yewtere wadi radio Garkwa hoji ko neldimi nonni faande habaruji ni ko taado endan ni no tawadu faawara jondu konda hono himbe nanganaano be do filla wadde hono hawrterde hokkaka lawol e do durduggol le laabi kojaadi e le filla ko darto arzu ko goltirde dum na de sappo e jerde ko jabbi dum ko le leedi men Niger himbe endan nangal mabbe gal endan e be tokkiti halaka subaka handen suudu sere kelor sariyaaji puddutor sariyaaji leedi men Niger do tawa do gal nyemey fuddi sare on yewtine ke wi kambe be yofe sabbe be nanga nangal yasin kasu yasin nenne wi be yofe dum wala fu lawul gadenda sabu kanyun kay yey e majjul lawul Ali Idrissa goto e mabbe nani ko hali tam banda makko nu arzika kanyu e Musa Cangar funa tawano e der majju
der laso tato ben no wodi nanga be kasu lebbi jeegom minen wadube lebbi nay ben minen du min jofa jofol tongode denne nangol gol min nanga min udda gol fu kitotobe ben kolli handen ko min tawdaka fu gacce ko foti min nangi duro amin gomin puduno gondu min jarango yeso de Allah jabi ko watta demokrasi singo der leedi meden di ko watta du labi kite dartake der leedi meden di neddo fu hita hakke mu wadube min udda be du fu handen pami ko hana nanga udda mabbe o watta min coyoro gada
nonni hono syndicat janginobe mawbe e wadabe tewtor luggudungol andal kaynde be nyame ilu subaka handen e be tawa e murter golle be nyame be endan do université addu mumuni jofo nenene kadu be bi kambe be enda ko be ngadani murter de woni lewru wati fa lewru darake handen wadi balde jeneebe ke be joddiji mabbe ko lewru wanundu enda dum wono ko fa wari jondu konda ni secrétaire on bi docteur Tafa Gisso latu kam secrétaire général syndicat mabbe o endan halani bandemi tarnan Fuday Ahmed.
Nous sommes aujourd'hui le 9, on n'a pas encore perçu.
Andan jena lewru min tawa min kebaydu jobdi amin lewru itane majju mubberin ko be danimin ir majju amma min gala miden jeccioni non amma handen dum hejanimi gan dum famtinaaki himbe gatte golle de keppe yobede nangani illa handen to lewru heru wadi balde joy fu demin jobaka min desan derol darnol golle min kedo fa jetati mayru gan non derol naral ceka gomnati e pelle jinganobe gollobe wi to dum wadi balde jenay min puddam mutere darnude golla se nyande min goba
o salaire parvient dans nos comptes
non nar fila yewtal men pinno yorno birno mi ni do fila ko darto hen sade muro wada gacce fa yottono e yonki bi adama na nawna dum barmere monde fa lardna dum dun don ko nan tawe e le awjo mobilaji na tawe do har fila cella bi adama ben tawe do har fila nyibdiji dun sabi madan goche maymuna gazibo on andinan en no ko sede darni se neddo mureke wadi non enda sabu jomno wor kasu hitane ya dubi didi yonne do ko nda ujuna yana yaadu yana chapande nay yewtal men
non datol herme e chapande tati de tel kur seri a leydi Niger wi iri neddo fu gaddo sabili bonnugo gurnan far doreji kojoji himbe far fi cellal na har nyibdiji no nangete kasu hitane yaade dubi didi ujunaji nay yago ujunaji chapande nay no goje maymuna gazibo haliri
le fait d'exposer siyama
do hensare neo wadi ko watto goddo mayi na nawnike faadu wadani dun laru to dun do no wada jomun nangi yomne du do majju yata na du do kujje tati go okay adobe himbe no yara jahale kanje no fi cellal e fi nyiddiji kan woni joni hoje himbe tawe no famani mota ga no wawi wadde bonande to to por kree hebi jomu funo wawi nangu goddum do majju himbe tawabe der mota ga e ko no wai kalma demo to polisi be gombe do lawo no wai jomun tokke yonne ko mawni sen jon en karuji latibe galano jara karuji fa cewe sen wo to senikar on wado bononda to fu jomun no wai kalmede nangede aw jobe motaji dogginobe sanne fa jartina ko wi'a seni dabbaji burtike fa mota gan sami imajju jomun duno wai tokke go nangede fese mota ga e gawodi talka asiran sawe aw jodo e modi per
même si le véhicule est assuré même si vous avez votre permis de conduire
lokotorobe na kokobe safareji balebe bonnobe gurnan wobbe no fi mabbe wontiri
vous êtes un
lokotorojo pamaro gaddo hore mun docteur mawdo no winnana himbe sodo safareji seni ne yari safare de fa mayi na nyawi to ondu no wa tokkego nanyego nonni fa hanne wadobe safare balebe na du daggadabe na modibbe hawrobe goddum goddum hokka himbe yara mobe kokkeri on se ɗum wari ɗum na ɗum nyawni ɗum jomum no wawi nanginede ɗum jon en cuuɗi kiɗɗi faa suudu ɗum saami dow himɓe ɓe goɗɗo maayi na nawnike to ɗum ndu jomum no wawi nanginede ɗum dow fii bonnugo gurnan goɗɗo nonni
e dow ɗum ko habaru yimmeɗe e fulfultili hannde sembi assalamu aleykum mbaletejam waɗi.